boss. Kashike mushaga na city
confirm.
Ana shine kama jini, ana sheka lichine mbuvute yu mini
confirm.
Ana ngozi laini
confirm.
Tabia ni holy kadini
confirm.
Zake tu ni mamini uzuri city nini lini utakamu ni confirm. Ata confirm yeah. Mini hardcore si soft kata fo yeah. Kwangwa banduki dagama bunduki
kezani adoki ashalama.
Ni mimi mrefu sinda wife seliwa salaita ka
confirm.
Uliza mama mboka na niye natosa usoe bado ngumu sijui kuposa kakifungu na ingia na kutoka juni game tu poka mini street boy nipate hapo koja nikiuza tu ma street hapo kwa jam bora ganji ni collect kama konda nime lost na chance kabla
confirm.
Nimefikanga tule monde ya kule Kalingala kafala kapigwe kakofika tulize pupa kapige ka selfie shakata back to the mata kata kino badena kakata kwa keja na seti kachesa alafu dirinki fulani matata pole pole no hare tumejaza watoto kwa gare confirm na ride na chauffeur na I boy boss man endu cheki profile
alafu
Ha ha ha.